studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe de studio tamani o do sa sakikuma do usmandi ko halanto on kabaruji gondi do di jodi maison la presse labi mako nun jire wonani en to boggi jande to nayon kedde ke hen hewbe barmi le masibaji gaddi kanye e hande sa halledi meden di gadi wattunde france wondi e faabade fa pale de fu larwe fewde waɗa watta masibaji ɗi leydeydi meɗen honjotoɓe yogaɓe ko kolliti kana kala waɗa juuɗe mumen e ley dartugol deƴƴinare nde hoore jokkiɗo guɓal kaɓantogal fulɓe ɗoni ansip ɗum alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité peul o hoorejo darti yalla fulɓe ɗiɗon nanggaɓe yontere ƴaɓɓinde jeema ley laamu kaay ana joppite e wi makko yo kayfoje pene nanguiniɓe e wideɓe ɓe gondi e torroɓe daande jawdi fond vert dokkani mbaɗidi halfinama anicité nenno yodi jawdi projet ngaji ɗi wowtode fa warde e ɓoytugol kutteji weltagol wakkati yo ɗi goni sembe kabaruji ɓe ne jogani on kikiɗa ko hande kedde heɗade bisimilla maɗo dow studio tamani keño won samɓe e dow d'accord de haɓatoɓe ministrement agal hokka les régions kidal nenno ɗiɗon keddike hen hewɓe du mbarmi ka masiɓe waɗi wattude france ɓami anniya faabade mali ley joƴinde yiilotoɓe fa larwo paale ɗe fo keɗɗenna oumar waygalu
d'accord de ministrement wonde nokku noddirteɗo agal hokka les régions kidal o keño won poɗɗuɓe bomboje fewtude e ndeɗo d'accord de nde manggal paɗen ɓe jalti fa ƴeway to bomboje ɗe iwri ɗon mobile aji mabɓe ɗiɗi goɗɗi kase jaɓɓi toon bomboje neɗɗo goto heddi ley hen hewɓe barmi ley hen joyo nawniki sanne kikiri keño goto e nawniɓe heddiki ley barmi muɗum ministrement holliti metti muɗum kaɓe mbi ɗum e tawede fuɓe paaboto mali kaño guɓe tinniɗe kaldale kawral ngal no jaam e deƴere ha ñiɓirde ley nokku o oɗo bonande waɗi wakkande hoorede leydi franci françois hollande kañe ibrahim boubacar keita gondi e yiidude wattu jonono civil en kañe militaire en kani hokkidirde juuɗe yalla jaam e deƴere ana warta ley nokku o le ngal ɗo kawrital franci aadiki wiide faaboto mali no lugogol hani waɗirde ley saha leydi meɗen ndi yalla gueɗe ɗe fa dentina bawɗe muɗum
fewde waɗa watta masibaji ley leydi meɗen ndi yogo e honjotoɓeɓe ka ana miili yo batu mawɗo hani jowaɗaɗo fa dabareji ndenagu daɗɗe e wi mabɓe dabareji politique ko ndenagu ana hani ko yimɓe du fu gaɗa hen juuɗe mumen keɗɗenna oumar waygalu
ko ɓuuri fu nafude wattu joni o faame yalla won guɓal mbigal kañum waɗɗiɗo bonandaji na so wala fu guɓal mbigal kañum waɗɗiɗo bonandaji hoɗo fu nafata waddi ɗiɗo baasiji ɗiɗo ɓel muɗum eɗen andi aguel hokko yo nokku finde noon toon wonno to guɓe jaadinkoɓɓe kokkidirno juuɗe yimɓele woɓɓe gonduɓe emenela soɓe gadduno bonandaji fewtude armé mali ko ɓomata soldat en capanɗe jeɗɗon fa jettu e capanɗe jetton kañum kirsano toon wattu joni o fa ɗiɗo tiɗallaji keɓene dabare laamu ana hani ƴewtade yalla hono kawrital manggal hani waɗirde ley leydi ndi ngal ɗo kawrital yimɓele ɓe fuu tawe ley hen saabi de wattu joni wonɓiɓe leydi ndi kollitoɓe wiide ana joppira caggal no kaldal e kawral ngal worri ley ngal ɗo kawrital du ƴeewe yalla hono jaam e deƴere hani wartide ley mali so e ngal waɗe ɓiɓɓe malinkoɓe fuu kani tawede ley hen fati fe goto yoppire caggal ley leydi mali ndi
soldasi mali goto heddike hen ɗiɗo mbarmi le masiba beete hande hakkude tinteloute e acharan ɗo hakkude muɗum e tumbutu yo kiloji capantati e joyyi ko heɓa e nanɗe heedi soldasi en tato e ley mabɓe ɗum kamɓe waɓɓe masiba ɓe ɓe fuɓe naati e juuɗe yimɓe na ɓe anda kako goni kippike kikiɗe keñe e wuuro bugu meira ɗo hakkude muɗum yo gudam ana wara kiloji sappo neɗɗo goto heddike hen hewɓe du mbarmi e wi yimɓe ɓe cogi hono daabaji kewɗi le gendi ndi fo kala ko jiɗɗon famitade kedde heɗade pooɗe fa e dow bemaɗame facebook na studio tamani dow studio tamani kanake leydi me ibrahim bocar keita yiidi e hoorejo muɗum hoore honorojo muɗum leydi franci nokku élysée nenno giggol hakkude leyɗe ɗiɗi ɗe batu afrique france dewrintinal fa warde e golle kawral deƴere ngal fuu haala muɗum ɓe kaldi ko nayi e kawral deƴere ngal françois ourald hokki ibk toƴeral franci faba to mali fa laamu warta le paale muɗum fuu e faamu haala nana en ka yo ɗum haala politique ako tan noon se français ana yiɗi wallude mali fuu ana hani ko noto yiɗi yimɓe leydi ndi kanko sbiti ag akado gonde bale hala nana won ko halde seku gajigo keddena mamadou sama seku
en fait nous d'abord on commence à nous habituer
wakat joon okay ni mbobi on dido halaji ngadi teedi tiagal leedi uri fuf hakunde horejo leedi mendi e mo leedi france donna so wana mbo yonki fa hunde wala namini e leede do kawrse kulitoje hakika wana lamu ko be be jogi leedi mendi leedi france holita faba mayre fewde leedi mendi batte president amen fangimo nangata fi hakilaji amen yo halaji politique tan non yela amen wakat joon o yo hono leedi france wala tamin do kejaabe lambe ngatirta watunde gouvernement wan wondi e joindi lam hakundejo e do metti yimbe le hewbe sal leedi ndi e kedde leedi ndi fuf minen jidi leedi france anda wide e leedi démocratie ko bibbe leedi jeli sakititto
démocratie c'est le peuple qui a le dernier mot
horeje kiddo gubal kabantongal fulbe ndardi fulbe didon nangabe yontere jabbine de jema le lam kay njopite e wi albe kay sise be do yo haifaabe do pene gollidinde e torobe be e wi makko o walda e gubal gal do yide de yere non kede ko haali e do studio tamani
kiraado ko jimmi famminde on tan wanana sukaaɓe amin nanngaama jeemato sukaaɓe jeegom nanngiraama du won tenanɗo ɓe so wi eɓe gollide e combattant en jihadiste na combattant en Bakay Cissé mbiɗi yiɗi tawe sukaaɓeɓe fof ana mbaawi yoppeede no yawri fof ɓe jeegom ɓe gonno nayo ɓe joppaama sukaaɓe mbiɗi gollide maɓɓe dow walde an wiyeteende réserve walde civil abbara ɓe ɓamaye malfatu mbiɗi yiɗi sukaaɓeɓe joppe tawi condition fof wala hen ɗum woni so laamu mali o ana yiɗi faa jooni probléme ko woni hakkunde maɓɓe e minen fof ɓe timma so sukaaɓeɓe joppitaaka ɓe paama ko yaltini min ladde ko min keddoto hen faa jooni faa ɗo min timmi so allah jeɗi min mbaawa jaɓude kullo ana nanngi ana tooña ana uɓɓe na ana wari mere mere tawi wala ko woni
heedi laamu kaaɓe ka lanndude studio tamali keɓali jaabu fay gooto nenna jawdi kabaru jogala hawalu mali ɗo tottama anicité kabaru muɗum martinama kumpe beete hannde ley batu mo anicité yoɓina ndiɗo jawdi nenna hannden o jawdi muɗum ana yaafa e milliardji sappo dollar ndi jawdi hennete e ley projet ngaji darantoɗi mbowka ɗum wowtorde fawarde ɓuytude kutteji waltagol wakkatiji kanko Aboubacar Diakité hoorejo gollirde nde ɗoni gollirde hawalu kañum e yirwere juninde wonko haaldi Imrana Kilou Mayga keɗɗana Mamadou Sama Seku
wakkat joni o wakkandi kalisi lolliɗo fond vert laatiga mo ɓuuri fof nafude banggal daranade almusaɗɗaji weltere wakkati adat kalisi mo gollita joni o ana wara milliard uji sappo dollar ƴewti ɗum kalisi o ana woodi ana hani leydi Mali huncana hoore projet ji ɗi wakkandi fond vert daranto almusaɗɗaji mum minen kay mine andani sifa ɗati kanɗi nanguede saabi min keɓinon juuɗe mabɓe million ngaji nogay ɗiɗo kalisi dollar banggal almusaɗɗaji projet amen goto projet amen mo million ji noga e jetti kalisi dollar dun won ton e ley ko warata ko laamiɓe gollirde nde ƴewtan kabaru muɗum kala jiɗɗo naftorade fond vert o ana hani jomum tawrude e sifa gollirde hertande faaba saabi nde halfinde golleji projet o
ñalade policien yamminama hannden le leydi meɗen nenno bamako ɗo ka yambereji kewɗi ana gonda commissariat uditama to kalabankoroto kulikorodu yimɓe andi ko commissariat ngaji ɗi gondi fawarde e joddade e yettinoɓe kabaruji hoorejo policien région o holliti ana yiɗi gallure ndedu uditane commissariat kesso
Union européenne e Royaume-Uni goni faabotoɓe studio tamani
sen garti e kabaruji région ngaji meɗen keɓen famutan batu waɗi kay dow jogala keri leydi hakkunde Mali e Mauritanie batu puɗɗuɗo keño o joɗoto fa sappo e tati lewru octobre fa ɓeydan hono policien hennaɓe keri ɗi faamu fa ɓe keɓannoɓe jogoro yo gouvernement leydi Japon darani almusaɗɗa oɗo batu ley hitande 2015 nde ana ɓuuri ujunaji nayo neɗɗo ƴewɓe hoore mumen yalla ana coomi ñaw ɗon geeƴi ñaw sida le laamu kulikoro temedere capantato ɓe ka fo andani ana coomimo nenno o kabaru andinama beete hannde ley ko batu saganagol hooreɓe diina waɗi ko fa ɓenɗe hoore du darano haɓude e ñaw o gollirde yirwere neɗɗaku e keɓal ley keñoral du darani oɗo batu batu waɗi cakkite yontere nde ñafunke no ɓiɓɓe e rewɓe ɓuyti ɓeydita hewde ele jande nenno kafo kañum e kap fou kaldi dow nadde suudu ila yonali fa warde ena yaafinde keɓal talkiji minande yalla jangguinoɓe ɓeedu ana kuyana nande nanduɗo hono jande ɗum ɓiɓɓe rewɓe e jande yo UNICEF kuyani oɗo batu bato wadi kenya dire do no rewbe kani dar do do rewbe kani daranaade le dabareji woteji mo do du ko buri ono rewbe chapan e jetton yo golle dabareji woteji kuminaaji di dun kuminaaji chartaade le lewru novembre du waroru du gonda nenno gollede region daraninde bamtaare rewbe kanyu e dabare bat kanyu darani dabu batu balde didi yo do kaddu de didi kabaru jande kedde hedaade yotere ma na yeso yen tawde jangu.
Sit on the money.